Yeah. Basaura pure que tu chafinge ku pepe pepe morira in style na vena. Chassie. HTM paya de fuap. Beat me side side.
Beat me side.
Let's go. Let's go.
Zani
let's
go. Blog.
Samba dizani wa mi. Mukamba dizida ipiendo. Nimo gonda nezo tap. Nimo gonda nezo tap. Mukamba dizani wa mi. Mukamba dizida ipiendo. Nimo gonda nezo tap. Nimo gonda nezo tap. Mwenye ni vene mwenye. Ala chipu bacha nine. Chila nzunga fe mwenye. Chileke ni peta nine. Echo izi enwe imwe. Nijo izi anine. Degele ni vene mwenye. Chila nzunga fe mwenye. Ya nyumbo valanda chichipu wafi. Na bovambia kimungurufi. Aluyena na wera bovye. Njichusha fe muzari mabunga tuka na kutamba. Uyuye vekaleza ni wanga. I don't care if I'm in a mumakambana. Come see an aganan. Tell choice in me. Ni choice in me. Hello, Miss Adimunjuje. If you're in that of your bombe, so. On Mugamba design you are me. Mugamba to see that be young. Nimogunda is a tap. Nimogunda is a tap. On Mugamba design you are me. Mugamba to see that be young. Nimogunda is a tap. Nimugunda nezo tabu. Mbele ni vene mwine. Ala chipu bacha nine. Chila nzunga fe mwine. Chileke ni peta nine. Echo izi enwe imwe. Nijo izi anine. Mbele ni vene mwine. Chila nzunga fe mwine.
Olo musase mutu ambyo kureka na keti. Padu yunarela panda chita na beti. Mute mwakufuma wanu paka na seti. Mureti fika pwana galu chite weti. Paka na kufwa nebo na wene tukalaba fetu. Webo ni switch ya mpomfu wa pika. Mapepe pepe ni fintu mkwito. Kutila fika pwana kaila chintu mwita. Kala chila baka lipabali ya tolo mafeluku. Oku tulaba shana muri shoku. Doku fwebo tuwa likoma niloku. Bapala mika pifu katulia kunoni poku. Mapepe lela fwe watitika pwe. Na tetifi pwe oxygen tupe. Ma tabaya nwana menshingo muswe. Ma mukana kake tetifi pwe muni. Na
mwono mugambia dizani wa mili. Mugambia dizida ipiendo. Nimugunda nezo tabu. Nimugunda nezo tabu. Mwono mugambia dizani wa mili. Mugambia dizida ipiendo. Nimugunda nezo tabu. Nimugunda nezo tabu. Mwene ni vene mwine. Ala chipu bacha nine. Chila nzunga fe mwine. Chileke ni peta nine. Echo izi enwe imwe. Nijo izi anine. Sunga fe wino yilense mwe kulanda. Kutwamba kano keba damu mwende mwe kulanda. Chito mwa ingira kutwamba. Na 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 na. Olo chinga lecho hini ni wani. Oyo nisi flesh. Atona zine ofisha ni wana. Nina zanga kudala. Mutima unangala. Kecho isi yeni. Kula tamba kofi. Nicho isi yeni. Kula bakofi. Yelo mwisa timunduje. Ivyo vena tavya gombe. So Mugambia dizani wa mili. Mugambia dizida ipiendo. Nimugunda nezo tabu. Nimugunda nezo tabu. Mwono mugambia dizani wa mili. Mugambia dizida ipiendo. Nimugunda nezo tabu. Nimugunda nezo tabu. Negele ni vene mwine. Ala chipu bacha nine. Chila nzunga fe mwine. Chileke ni vecha nine. Echo izi enwe imwe. Nijo izi anine. Negele ni vene mwine. Chila nzunga fe mwine.
It's your boy Chasi.
Chasi. HTM Paya de Fuap. Beat me side side.